champa. Baka mata. Fully.
Cool boy.
Fully. You better overcome. You better overpower. You better overcome. Kisema ningoje unanidanganya. Sione nacho mami sijanyanya. Kuna tofauti nacho kisema nacho kifanya. Yakiguzoza kikushindana manisha pale mambo akikukaba. Ipo nafasi ya kujaribu unapokosa manishi au na shaka. So acha plan A iwe plan B. Alafu plan B ongeza na bidii. Kulalamika na chuki haikusaidi. Just work on yourself. You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the match of an appearance is sour. You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the match of an appearance is sour.
Hey, na pia marasa tunabudu. Na tukifanya makosa tuachi kutubu. Sajifanyika una madharau. Uona jisahau, nataka kupanda dau. Logi belo bandi chaji kwa ujapanda dau. Hey, spende no mazi kufali. Tupako magedamu niga no furai. Penda tumasela niga wota die. Tumeshikwa diki na bado tuko high. Dogo pige go to shuge chini. Unachofanya we makini. Ndoje pushe na madini. Wezi kunifunza kushimchini. Kare gani, rade gani, kwa ni wona sema nini.
Last week kama Pele Maradona. So you never mind. Ikifika siku yako pia utashai. Haso pato mfante nongeza bidii. Mkisiba plan B natumia so sim. Sela mavi usini kutepoa. Yesu kikohoa wako semo na ugua. Real life atu fete sunajua. Baria ukini zama leo kesho na kuvua. Nadai mkuruwa we proud. Ni washe kilao kwa stoni makilo. 100 mil siko soba niko high. Na rizika na furai. Nikikosa orad akitu prenge my God.
You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the match of an appears your zawa. You better overcome. You better overpower. You better overcome. When the match of an appears your zawa.
From the morning pack a night, yo. Fresh a cooler session, I'm a baby. That was it, good to summer to so make it. Mwanzi was it, good to giz and jeve. Me ni mtoto wa bichi ya mpalongu kwa disia. Nipe mkwanja nsepe na joitaji kuitumia. See everyday I hustle for my family. Na sezi kupasha vukoni fagili. See me ni msela simpola fuja gili. Anytime sura neza badilika. Sema chunge tupo gado. Suni fezi kaunataka bado.
Mbona sami anza kugwaya. Jotu kwa shemoto wone fire. Party after party, chome gitu niskedoro. Sheshe la machaji, spendi kupati kyo solo. Party after party, chome gitu niskedoro. Sheshe la machaji, spendi kupati kyo solo.
You better overcome. You better overpower. You better overcome. When I'm not your friend, please yourself.